ujabulo yami qongeke kuwe nakho wami hlezi jonge kuwe phelele impilo yami uma useduze uma wena useduze ujabulo yami qongeke kuwe nakho wami hlezi jonge kuwe phelele impilo yami wena uma useduze uma wena useduze kodwa imicabango iyazula zula on the other side are you in my future ooh. Mina ngiyasaba
are you in my future?
Zabana, we're in console.